Papi Daniel Angelina James Gala African Sounds Band Mabaya Nyundo na Nairobi Rombai Arusi tunayo tunayo Vigele gele Mola apangalo Uwa kweli halipingiki Leo twawaona Waunganishwa Wapenzi wawili Danieli na Angelina Wamefunga ndoa halali Hivi leo kanisani Zetu ni kuwapa pongezi Wakaishi vyema Baba ngalangu wangu Na mwenzake Joni mzombi Na mama Rebecca Pia na Zilda Wamitoa radhi Furaha zao za mioyoni Watoto wa kuungana Kanisani kihalali Hilo kweli ni jambo jema Tuwape pongezi Laki Hashim Rima Padisoni gifti azisi Wakukaribisha Mwamba ya Nyundo Rosi nae Christine Wanakuwa Angelina Nairobi Ronga ini basi Wenda zako mjimpia Kwa keda neni masikani Uliko jaliwa
Wapi mwakupa Wapi sans na hamisi Arusi tunayo tunayo Wapi wajomba busara Wilson na Anderson Vigele gele basi
Mola apangalo Uwa kweli halipingiki Leo twawaona Waunganishwa Wapenzi wawili Danieli na Angelina Wamefunga ndoa halali Hivi leo kanisani Zetu ni kuwapa pongezi Wakaishi vyema Baba ngalangu wangu Na mwenzake Joni mzombi Na mama Rebecca Pia na Zilda Wamitoa radhi Furaha zao za mioyoni Watoto wa kuungana Kanisani kihalali Hilo kweli ni jambo jema Tuwape pongezi
Were ya gita mwenyerero inde
Were ya gita mwenyerero inde
Were ya fula mwenyerero inde
Were ya fula mwenyerero inde
Were ya nasiri marero inde
Were ya nasiri marero inde
Aya inde dede inde
Kazi mageni rero inde
Mba nyundo kazi mageni
Nairobi ronga ini shangwe
Harusi nzuri leo twaiona
Danieli nae wake Angelina
Tawatakia kila laheri
Mukaishi vizuri nyumbani
Maombi na yakawe silaha
Ili ndoa iweze kudumu
Mabaya Nyundo kazi mageni
Nairobi ronga ini shangwe
Harusi nzuri leo twaiona
Danieli nae wake Angelina
Tawatakia kila laheri
Mukaishi vizuri nyumbani
Maombi na yakawe silaha
Ili ndoa iweze kudumu
Wapi jomba Harrison Wajomba Michael Ati Riziki Violence Mashao Bila kuwasahau marehemu Babu Daniel Na nyanya Ningala Kapwi Abo, 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 abo Wapi wale kwa Daniel Masumbuo Arusi tunayo, tunayo
Mamba Nyundo kazi mageni
Na Nairobi ronga ini shangwe
Arusi nzuri leo twaiona
Daniel nae wake Angelina
Tawatakia kila laheri
Mukaishi vizuri nyumbani
Maombi na yakawe silaha
Ili ndoa iweze kudumu
Mabaya Nyundo kazi mageni
Na Nairobi ronga ini shangwe
Harusi nzuri leo twaiona
Danieli nae wake Angelina Angelina.
Nawatakia kila la heri,
mukaishi vizuri nyumbani.
Maombi na yakawe silaha,
ili ndoa iweze kudumu.
African Sounds Band, Ziki Studio.